Rusha mapende.
E Mungu hibariki, himaindi hiwe fiti. Na unipe marafiki wa kunisevu kwenye dhiki.
Cheza na mwe, finji wa zero. Bino kachino, pandisha moro.
Najua sipo wini leo, basi mtato boa. Kesho fumoni ntuma cheo. Duda ni nasaka posho, maisha ya dhiki mchosho. Mzuka kamchagwa kibosho, nikanganga hadi mchoko. Bila ndumbo la ndumu msokoto, the good never comes simple. Glad you have to know that, tumenyundo so kijiko. Hii life is too hard.
Tumabeng, tunawaza jinsi ya kusobu. Micheta mze gizaga kusaka wokobu. Ile hihi, ile lulu. Tunabeng, beng. Tuna bang.
Bingili ba, mwisho astrosi ba. Kilenga sikosi shaba. Kigoma mpaka da. Nimeifagia shari. Wananipa chocho dokta, sija somea udakitari. Demu anaomba vocha na naplanza kumpa gari. Aim to shine like a star, deep in the sky. It wanna reach there, I don't give up try.
Hustle to win, nigga, hustle to win. I believe in myself, nigga, I'm hustle to win.
Mambo ni moto, mambo ni fire. Mambo ni changanya nyaya. Mambo kushoto, mambo kulia. Mambo watoto wanachungulia. Shakamane kila kona, hata wacheo akisonya. Tunasonga kwa kasi tumbona. Sio nguvu za sembe ni dona. The good never comes simple. Blood you have to know that. Tumenyundo so kijiko. Hii life is too hard.
Tunabeng, tunawaza jinsi ya kusobu. Micheta unzigizaga kusaka wukubu. Ile
hihi,
ile lulu. Tunabeng,
machengi.
Tunabeng,
Hidden legend.
Hale.